jotamani kede kabaruji amen e fulfulde
fili damere to boggi jande gafandu hala mamadou samase ko jamnyalli sakirabe kedibe majara wonde fedde M5RFP na sarta mbien jangu to nokku place de independence e wi dunken enna dun latto sababu holitinde pelital le imadra o fudi tingol dawol bato sarta ma nyande aljumaade sappo ina leru out mbien e goldirde ko manaba humputir dun yo kabaru mo mbien yimbe nokkuji di bato o yottoto e mudun beltanaki feysede tidalla ana e jogola tundele le bamako e badade mudun to fomba bugu ton batte rafi nokku yupugol tundele le boli woni ko yimbe ton njupata e wu attu mbien e wattu tobo dum digon sembe kabaruji amen hande kikide altinere sappo leru out hitande 2020 bismillah sakrabe kawrutal gongal fedde M5RFP na sarta jangu to place de independence ton alma mamoud diko wadi noddago fewde jamare de fuf ben denno yo mbien boutikaji di fuf udde wattu midi yela fedde M5 woni kanaka leedindi ibeka e lamudun no sama dum do wati dum do wadi wattu mo mbien cour constitutionnel keso ju inna hono dum holita e le batu jujure fedde CDAO bangal tidala leedi malidi kedanna ko hemen en Ousmane Niali Boule do fostan kanko Ousmane Hormoudou
talatare nde latto yaltugol naybol M5RFP don dartude horejo leydi meden di imodo salli o mouvement 5 juin an wonde holitinde metti mudon do lambon gondo le leydi meden di rafinde nago o kany e tonngoji woteji député e ngadaadi jabbeedi di e wi M5RFP dabere wonde fu wala ibeka yoppalamu kenya le ko joddi en nantinobe kabaruji alma mamoud diko darte himbe M5 jalta fa hewa ko latto tariki leydi di gol yaltugol kesol wada le wattu ciagal ko CDAO holi dabereji di tabe kabaru jabbi leedin dabreji an hen yoppugol golle député en capantaton e goo holitaabe wiede jambaaji gadaama e woteji mu ben kanye wadgol woteji leede nokkuji kolitaade e joinde gouvernement mo bibbe leedini fu tawete anajidi kanye leedin tingol cour constitutionnel le de tobere cagitinde kambe nomaabe cour constitutionnel be bami aade kikida ko o le député en capantaton e goo be e koliti wiide be joppata laamu sabi dum walda e sariya e wi mabbe
majere nyande sappo go leru out M5RFP yo mbien hono ni holitingol sembe feddene tiagal ko majere de mutinon ko de dum woni ko miyotobe mbien won miijo honjotobe yo jogabe e wi mabbe mbien habude joga halundirde gonga hakune mbien president ibeka e kanye M5RFP tan wawi dawrude kado tidala brema eli diko yo jangi mbien janginowo jande dodure kedana ko halni Moussa Malick Cissokho
jonka no nati fu moƴƴe jama yalta jango fa heewa ko saabi jama o yiɗa laamu gonɗo ton jonoɓe jiɗi laamu o ala haali muɗum wenta e Mamoudou Diko kayi hormo holli o yoppinudal fa haydara wara kañe hooreɓe chrétien fu ɓe jottotoɓe kolleɗe wala haaɓo diine margal bongo tan yalla leddi no heɓa nangol laawol ɗatu ko nafata mali hen fo keeɓi to laamu kati yaade kayi e nokkuji jokaji bamako ɓe uddi ɗum golle waɗaka tan ay ɓe mbawi hollude e jango kamɓen dabareji koɓe pi fa yalla haaɓo ngo koɓe jiɗi koɓe keɓa he yoka hen to président ibeka kañum hoore mumɓe jooɗaki haalda e hooreɓe M5 ɓe kay Mamoudou Diko en keddike ni safare heɓetake e ñaw o kanko omoño pa Boubou Cissé premier ministre o yaa haalde maɓɓe e M5 ne hoolaaki on o hoolaaki on so en keddike ni ɗum miilaali safare heɓe ɗo hee ɗo e janngo sowi safare heɓe hen fof na joddoɗo kaaldo so hoho wi ana yiɗi haala so joddaki ɓe kaalda aya ɗum kam yiyatano dabare mum waawi deferde
e on wattu o kanko ka dewrintinowo si mbiyam fedde CDAO bangal latiɗala leydi malindi guddulok junatam naati bamako ɗo beten altinere hannde ministre ceblen drame mbiyan silmini o ɗo mbiyan kananke kiɗɗo leydi nigéria ardiɗo yimɓele mawɓe hewɓe imaɗe garangal mabɓe woni ƴewtade huncangol hoore ko hawra e dow muɗum le batu jujure kanankoɓe leyde fedde nde dow tiɗala leydi malindi kala jiɓe ɓeydorade famu ɗo hejo studio tamani ne mbawi nawtorade bembal whatsapp numéro woni 76 70 88 51 via mumo mbuɗo yewtake muɗio 3721 ele bornaki mabbe bodejo e danejo be do rewbe mayrobe worbe mun en habitibe katibe mbien jiltike le ngalure bamako holtinde metti mabbe bangal jogala sola sabbe madam kita jenaba kita yo horejo fedde be do rewbe katibe be mbien keddana ko halni Boubacar Labas ko ne du fastango alcisse
kaddula ɗe mi ɓorniɗe daneejo o kasange hollata boɗeejo o ƴiiƴan worɓe amen ƴiiƴan sukaaɓe amen jiɗɓe faa yimɓe annda tordaaji gonɗiɗo amen worɓe amen e sukaaɓe amen woni mbarteɓe nde haɓongo min ngana jaɓanɓe ɗum min jiɗɓe faa mi kande goonga ɓande police en faa yottaade magal paɗe en yimɓe mbarteɓe hen ana heewi sukaaɓe ɓe abbiɓe mi wara rewɓe ɓe worɓe mi wara ana heewi min jiɗɓe faa kabaru magal paɗe en ɓe huncene hoore saabi kamɓe woni gonduɓe wareede ñande fuu yonki ɓi adama ana teddi min muñi ko min mbawi fu jonkaɗo ƴaɓɓitike
gollirde ko man naabo holliti fuddutingol dawul bato nyande aljumaare sappo ina leru out bato imoto muti fangude nyafunke e dire mbien fade mudun jottade kabara le region Tumbutu o do mbien kabar o welay fe yimbe nukuji di bato o jabborto e mesalo Tumbutu to Tumbutu ton yimbe holti yo ciogu bi o buite dawreji hodi di mbien ko man naabo fi bangal dawul o le o do nuku waydi ndena kedana ko mi hor hebani onay du fostan Ousmane Nyali Boule e Oumar Sankari
jenese gaaw ndartino le wattu goto pati batto o yotto le no kumo be senini futti dire nena hande minen do wonno do men jaabi senini fu passi o tidire pati o yotto do amen tun yo hala horeji goto jenese Tumbutu kede ko alhaji baba tandina andirtedo batte lawi
anaburi hitane foron dirgol anna hakune amen e gouvernement bangal lawol le habongo wonko min kawri do mud bangal jipine choggu batto tuskenge mo passe mo yotto ton udinaaji jetti sefa yure do yare sevare yimbebe le habomu engol nardime mi kalnabe be jippena ciogu passe o ilane mena gondi domdi soni so bato wari do tawi ciogu o jipaki min gada ko min bawi fu to mbaktudo
gollirde direction de la compagnie malienne de navigation collectivité d'abrege fu bamama do o imadara tidalaji di sukabe Tumbutu ko leddi direction o holti wiide imadaraji kewdi wadi yalla dum jaati an hebalato yalla bato ngaji di an keba yade leede en kuje isa sise hore jo kuma nav mopti
tabereji bamaji fu gutu redune yimbe lehe won yimbe gombeto dowtobe bato le lawi mundi yimbe chapanjoy e nay woni natobe le batowe tuskoyko neddo goto fu ujinaji jid e teme joy yobota mi yida watude hunko am le habbo gondo hakune sukabe e kana kobe ko sukabe famai woni le ujinaji jeddi e teme joy jobetedi nyamdu ana hen so a iti nyamdu mabe hen atawon ujinaji tati e teme nay heddaton
mikinti divide le lewru septembre hitande 2019 fedde sukabe Tumbutu nodirtende collectif Tomboktu réclame ses droits signidi e lam otal kur do dartugol boutigol ciogu bato ngaji do talkur faado gon en joni do ko be dewru do modo do tabaka e wi fedde de
denna yimbe fuma bugu mi holliti metimun en bangal waydo nokku do be njupata nyamaaji mabbe e wi benna be do yimbe dende padade bamako de mbenna yebe ngala nokku do nyama yupete be ngala birile be kanyo be ngala do nokku do yewtureji ngate batte wayde feyo nokku yidi fufu njayama fatimi ben hewti be ngala dabara wonde goto fufu yupanna nyama ko hawruntini e le bulidi wattu tobo keddana ko ben en Maryam Koulibaly du fashtango alcc
tagal waita gol yimbe le fa hebe o gollanta horejo jeyie fombabu anda hono watta kanko e yimbe be o goldita fu golle mun ko dari sabe be ngala fu nokku to e mbawi yopude nyama ko be ottata le galleji di ko nokku goto mo be jogino o du feya sudu madarsa tagal ko kokoji sudu e kondu sami ko kaybo nokku o hadi yupugol nyamanto hande le gellal gal homo fu ana wondi wadde ko wawi yella ana heba nokku to yupata nyamam madam fune asetu Koulibaly horejo jeyi asuma
depuis avant la
fay fare julde ne warde min gala noto min yupanya ma nokuto min yupanno nyamantu nokku janando jeedo nokko hokkino men yamri ore njuppento nyama nga kokoko ngol sami jon ko de gondi tidda laaji de gallal fomba bugudo min gala nokkuto min yuppa nyama so wan nokkuto min kebi to min ba yuppude nyama wala men san de kasin dine dun san yimbe be min buttoita nyama mu e ana waito wattu fu sabi min baawa warde buttude nyama o wakati nyama ana nukule defu ko juldene betti ko kasen dubbeedi nyama o so gonga o min gonde ci dalaji nawdi so wonto min kebi to min ba yipoyde nyama du wala min sanne le sudu e kolto nyama o yupete notu koko ngol no samatanu wa musami do sudum kaybo e kol o ana yidi koko ngol darnite nga o holliti wiide dum wana ko timminta ci dalaji de be golle mundi fu le wattu boyo lala kane kaybo nuko su koko ngol darnitaka nyama wawa yupe dokase ila futtorne nuk o wana nuk to nyama yupeten lugere mawde wonno le nuk on sabi so jom o nardi no men yuppa nyama leyhe ella nuk o ana heba hibbintinede kabaw o ana tiidi sanne le odo nuk tawto dirgol nyama le nuk o latike sababu waddude kule ngaroje fa hewi yimbe ngombe tobe ana nara balligu ngabe anda hoto be bawi fewtude
bangal nyaw covid-19 mbiyan altener hande sapuleru out doctore cultivede chakuji temen chapande joy di jam hawrtinade di mbiyan chagal ko di jawta yimbe mbiyan di jam chakuji jeegom ko taama ge nyaw covid-19 na e majji yimbe di don samtanama fay goto heddak hen dum woni nyalom iwdo kenna warde hande
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe.
sengare le kabaru jamane redo ngaydi am bianna to bankas tonno nyande asaware jabbidande jon e kabborde chami do camion goto hakunde wuro egella e paru do datollo sewari kor gure kewde gonno e le odo camion iwrudo muti fa bian fa hande chauffeur e apprenti amako be fuf njitaka horgollo fuddama yalla e be njite to sugu tonno mbiyana nyande alande jena leru ut hakke chaban nayo sukabe jokolbe totama talki sedantangal tiagal jande mabbe do mbiyana construction métallique golle maçon e golle courant mbiyana lebi sapo be ngadi ele ndedo nduku jande mbiyana CFP KS e wi ardibe centre o dum do latto sababu utude sanne rafike bal golle ele region o to jen an songo ton yimbe didon joon e kaborre be andita kam ben ki ben piti jabe do yimbe didon baddi be moto e le nokku chateau le paleri an songo goto e suka be kay barmi fasane goto dun goto be suka be didon be fuf barmi goto won barmudo hen fasame be fuf be nama uptal nokku o gol fu uditama yalla anande hono dum waddi ben e wattu joon kay te dalla ben nokku deedere hewtama e le nokku o to mahina ton mbiyan ma haddi sisoko jogido duubi chapande jeddi jeddi horejo mbiyan amiru wuro wulaya le raison kay e tertemu do yitama e le mbiyan suudu mako nyande jetti leru uttu yabbinu du e wi maire commune wulaya mo waddi tiagal mbiyan chumu fa hande kabaru sambini chumu o kay andaga tafun hor mbiyan sutura mako wadama nyande mudum fuf le galle mako dun timita kabaru jamma hne do sedem ben yotra meden wawane